yande joni toni min tawi sappo je studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalle moɗon Soumana Amadou jangantawa habaruji e fulfulde. Hande nde enɗani saria mbiyeteɗo bana Ibrahim kañum e gamace Mahamadou waɗama saria on taƴama on nanano ɗum waɗiri. Nonni fedde latoɓe bal leydi Niger etende feni futtu dow fila ko darto no cuɓaki hooreɓe kayendu ko na waɗi saria gon subaka hande on nana ko subaka hande ɗum wurtini. Fawarjo awƴoɓe motaji tog en ɗan leydi dirku kayendu ko ɗan kolli mettorgal muɗum en yaade e kullantareje kese gatta to en ɗan ndenene kadi ko nan ɗum torri sanne himɓe laati wittinteɓe wonɓe toyte sigidin e fawari jondu konna yewtere men pinno studio kalangu en kaltana dow filla kulle darjanteje ɗe duniyaru ɗe UNESCO kam won fedde duniya hawjine filla fina tawa e aadaji joƴƴini dow inde parque leydi meɗen Niger naati e kulle darjanteje duniya. Nonni wontiri gamace Mahamadou laatiɗo kañum enɗa neɗɗo enɗa mo société civil laatiɗo ni no nangano kanka yofama ko yofadu konno ni bandi ko mo nangida on kam wonno bana Ibrahim kañum kayi nangirama lebbi tati ɗi konno an wi'ama lewru wotturu ndu o waɗan ɗo kasu lebbi ɗiɗo ɗi konno waɗan ɗum kasu Yasin kanko bana Ibrahim ɗum wonno ko wurti e sérea mabɓe hande subaka o ndenene kay ɗum ɗi konno ni waɗama sérea waɗama ɗoena gallu ñemey paami ɗi konno ɗum ɗo ɗi konno hawrunoɓe fawarje gomnati leydi Niger ndenne en kettino nane hono jingo mabɓe maitre e Fred Mulullo Boudal ko haalni bandi min Habibou Garba.
Gamace est libre à partir d'aujourd'hui.
Nangudi nyalade hande de gamace yo fama. Sayninde suudu aljunde dereji suudu sariya maundudu wi jabay. Dun don du mingala mido mila dum. Bandi ko binete do bana ono faddete fa balde jetati. Gam sayinde wadi lewru mubburi imo mabbe. De imo wawi noditade wadenede kite. Halaji neddo jingano bibbe leydi wala fu ko wawi bonude e labi ijuju e ndarni. Wodi dum wala mido hakkinkina sako dum weli pasan ben fu gam mi fami ko bana wawta bonude labi di juju en darni mido welti sanne ba ko min kulino arande sabe ka hala yidana fa watto dira pasantobe e jinganobe bibbe leydi ko amma pasantobe ben fami ko njennaka kano min anditi ko dum kay hulqinede ninom denne saria andino ninom
proces preventif.
Non wantara fila saria waddi ko fawar yoni fedde latol ba leydi men Niger kanyon du kondan mbiyeteɗo Omar Sale goto kano tefa horako muɗum laati ɗereji muɗum ittama wiyama wala lawol tefa noddino ɗum dande saria tong endan ka noon woni hono sarɗo o enɗa holli wiide ke kañum wala bawɗe kotta oɗo saria minen andina on du wiide ni hono fawarjo horako feni futtu noonni fedde no enɗa wiyete hojugol hoorejo muɗum waɗan to enɗa maradi alal ngarowal faɗɗi jangal enɗam min garto e dow habaruji amin gartowoji. Fawarjo joni har fila saria waddi ko fande sina sebe kam woni fedde latinde e syndicat non mo janginoɓe liggotoɓe jandeji pamari leydi men Niger kañum du kono noddino saria ministre kawjuɗo fila jandeji pamari Dawda Marte Mamadou ɗum du kono saria on waɗa kana to enna to sawar suudu sawara mawndu leydi Niger ndenene kay du kono to enna koɓe kaali haalaji mabɓe hande subaka o neɗɗo fo haali ko tawa to muɗum wiya jangoɓe gara ɓe nana moye ɓuuri gonga dow filla ko darto hono fawarjo joni du kono janginoɓe liggotoɓe ƴeewol muɗum mon kayla haalidu kam on secrétaire général sina seb Habibou Garba noni fawar jon gungu mohammed dantani kan yewde makko subako.
Ce matin nous sommes là au
hande subako miden tawa to suudu sawara leydi ndu sabe etol jande janginobe ligo tobe ko wala fu alhalin ko docteur Martin ministre kawjido filla jandeje pamari yidi wadde men gari wadde kite mudum miden ndomi jango aljumare yamde jenayi ko juju on vitami wadi dum miden ngatti ngokka e hebude ngoga gam pasantobe amin kollimin etol bi angongol dum yadata e labi saria di golle gomna anti darni ndenne miden mila ko suudu sawara leydi ndu no hollanno labi saria gomnanti njoƴƴinira ɗum waɗi ko miɗen ngatti ngokka amen e heɓude ngonga.
non ni faare jondu kono to enda mara du kono mbieteddo abdu dan ne to latido dan ne to latido kanyu enda haltando fille jingono be bibbe leydi to enda mara di kanyu on enda ni no tawa e juude police be no fadda du kono dan gam batte na jantine nango makko du waddi ko faare jondu kono ni dartna fille ginanda ni hala be murtindo fille wiide mairie sotti nokkur latin lawde bibbe adama be han tokkano endam dum waddi ko faare jondu kono ni hono sene jeewini fa hande en hono fa hande hawjibta na maratto endan be kali ko be kollidu wonno hono kanko mbeteddo dan neto o endan ni neddo latinde ne o hala do radio goddo der wuro don endan maradi don endan du kondan wi akana ali dan sofo woni ko nokkonde biete ayuba musa kam woni horejo meriji mawto endan maradi nani ko halini bandi mohammed mamma edo kardo fila.
Je pense que vous l'avez écouté.
Mido mija jettire wittine on kettinake Abdu Danneto hali do radio gon wiide meri sonni no kure gon tawane dow lawol. Der hala mako ka o holli wiide kanno wodi dalili mawdo gan o wi'i jowe tasiji gaddaadi fa nyibbe. Do hala ka o hali ka wadi meri on yari hala ka to sudu kite. O wi'i mi sonni no kure den mi andena fui o wi ana far bangere ali dan sofu onno sotta pamo kono kuje den don e tama illa hana hande
c'est pas de mon ressort de vendre réel
min andena on ko na hono kokko habaruji mi tedo el kawshe mohammed lawali latido kanyo enan golatan radio sarawni amaradi kanyo won ko landimo yewde makko haali wakati mon kanko dan neto on enda nene ne kanko kokko habaruji odi ko na noddama tonto police bi subako jantinama jantinama non ni fa hande dum waddi ko himbe kodaye kan en woni hono fedde wonde no jingando filo ko dar bibbe leedi kambe dubbe kali do filo nangol abdu dan neto on enda dum du konda wona e do filo ni halaydi o hali e do radio on enda kanko e fa hande du ko ko habaruji mo radio sarawni to enda maradi kawshe mohammed lawali on enda dum waddi ko fa hande ni kodaye hali wi hono mettorgal yi mettorgal e majjum laabi be koji gam batte hono nangude himbe be enda fadda debbe nenne ne kay kodaye wi no jamadu yaade e kerol hono saruya marato en sur sere maradi ha ba aniya tokkira laabi fu kanu lata laabi gongaji non heba ta himbe enda heba ma yo fama be tokka keddi laabi e talki ko jojjina e leedi men Niger dum no ko be kali kambe kodaye ko watto hono faande himbe dilawambe chapade jeetto e go'o ka en woni ko tawa to en sigidin sigidim du wona departement mo bilma nokku du konda non laati do kambe en dan du ko waddi ko e be gonto be jodi woni hono be kebayi motaji ko way hoy debbe sabbe alle e awjo motaji to en dan dirku ngadi mettorgal holli mettorgal mu en sanne do kulle gonno ngade dun du konda ko be jamabe kollena wiide ke kambe ben en dan ni hono wakkati godo dembe jaha dembe jeebe ko tan neddo fuujunaaji chapande joyi joni warta mina sappo joyi dun du gaddo dun kan woni neddo gardo inde OM OIM kan woni fedde leede duniya hawjinde fila dilla wam to en dan dirku keso gaddaado kan watti dum nani hono faawar jondu kondan ni mbeted Isuf Socrates latido goto e hokkobe habarno enda mo faawar joni committee kawjido filla ko darto hono fa hande tewtugol e yitugol e warturgol e mobugol himbe dillawambe fa hande kondan ni mayobe le nokkuje den enda le sahara nene ne kay kanyum woni ko halani Musa Mam Hassan newno dum wadiri
damun OEM no wodi neddo mun indirteedo Dawuda dilludo wakkati makko soferebe hokkata kena ujinaje chapande joyi e koja himbe be gadda faadurku ngada makko neddo gon wari to on don hokkata na ujinaje sappo joyi kan o hokkata soferebe baka essence wala sigidam warde dirku dum wadi soferebe chali hodugo himbe dillobe der guika be don ibe joyi don wakkati on don soferebe be sigiri edo nangani bandirabe mabbe kawri be holli metorgal bedde mabbe yeso mer modirku Abakar Ngeram der kawral mabbe gal mer on sawrinibe der soferebe wobe no jahan dirku gannaral hebe be galana ibe tumira horejo keso modirku o he wadugo hedran hedran der filu mako mabbe gu taka mabbe
protest contre ça
non wontiri himbe didon won ko maayi nayo won ko barmi der nayo be goto nawne ke sanne sanne be gondu kono electorate be chawro dum wonno hono wakkati mo su cuudi chapa na mbi andi kono ndiyan togudan fa cuudi chapan tati e nay chaami ton endan e der leydi ndi enda wetini mayayi non ni fa hande du hono galleji ko wattonoga e jeetati tawraade himbe kemen dido e chapan nay e go'o kay won ko dum darto nene ne kadi ndu kondani wadi juwonde wande jena yaade sappo lewru jiye ko jabbi dum enato enda mayayi hande de min noddi nene ne ka fa hande du prefet on enda mo mayayi bite Musa Dan Tani gam batte o famina en fa wodo dum dum won bonanda ko juwonde watton enda
au niveau de certaines lots
yerti e kewde hano der commune mo Isawan uudal baale diam nyami der fi on don wobbe nawnaki fa goto heppi yonki mo der nawnibe be goto kay nawnaki sanne be fu be jarama der lokotorore Isawan der wuro chake on do bononda wadi ko waddi nawnol himbe tatu goto mayi der mabbe ido edo no don nyawte der lokotorore min joddini laabi himbe be fi ewi balli gam min kolli merube ben hokka de lawol be joodo der kala suuji fadde dabareji gon hebeti min jaadi do e horebe kawjibe e fi durwi diggo e bonon daaji kambe en do be deko wi gite
faire ces investigations
non wontiri balli didi ciagal hono faawara jondu kondan kaalol hono breve mo e mo en wonno ko hebi kebal aranongol enda hono latibe hebi kaano woni wonko heddani ni en seeda kala e ka endu kondan subaka hande o woni ko be jeebe gado tewtude dabo no mabbe gol enda bandi mi ruke yatu Abdourahmane Dawi subako yeyi yilo ke no kuide enda nan yewtorde waddi komi pirte fulfulde
subako illulaw no kure to jewobe be lamba no gay e tati le jangirde vitende cour voltaire do woni to fuira madame Maiga Aissata kawani horejo no kure de
pour les élèves qui reprend le second groupe
sukabe ko jittobe tewtewru lawol didabol gol kambe herme e chapande tati e jiego ono tewtewru ndu kan woni mathematique kan he histoire geo sukabe gari ibe der kala suuji mabbe be puttirana e matematiko la sara odo be gadan pc jango mo Allah holli be gadan keridi din denko golle den timma jonka e keptol gol domi
tout sera fin près y compris le resultat
gado fa filo wadi ko watto wurtake
au premier groupe les matières que j'ai pas pu
komi hoji titta kan woni math pc e histoire geo math kay handem mi wadi dum ko hoddani kam kan woni jango subaka mi wada pc
demain à 8h
fadde famede moy e hebi do yaade jango tefube ben kay hakkiloji mu en pokki
sey ngari do yeter men pendel studio kalangudo filla ko darto kulantereje darjude duniyaaru kany wonno hono don enda wonno ko parkuji tati jeyaadi ono kawrbi enoku goto dum on park w mo leedi niger kany e faande bene no ko ete arli e burkina faso no to ete penjari no kuyde enda fu windama e do kulle darjude leedi duniyaaru taw ete faane unesco no kono nokko non latido njaajudo jogado elun dubbe dubbe park mawdo mo leedi niger elita unel temede jene chapande je e nay won ko jojjina nenne kita windita du konna ita temede jenay e chapande jenay e jeego jokka sey nanen dum on darja ko hebi nani ko fawarja Hamisu Mallan Garba latir kanyon kawjido fil ko dart nokkuje denade halane Habibu Garba
pour être classé site du patrimoine mondial
fadde leydi do heba fonede hunde ko dari do darnde hunde duniya sayne fama nokkuje de darja mawdo non de hanamu fuala der duniya badunde iri majje godude darja le duniya no koriti tawe no wodi ko sendiri dum leydi Niger kay komon anda kanana ilule dub ujinere eteme jena e chapande jena e jegon taydun nokkuje ittanade dabaji ladde to wite park don no wodi sogeji domo jinu tawa der tapwa gam domude laddene dun do leytane dub ujinaji didi e didi no men burtini derol e hawrude horebe len fu Burkina bene e Niger men burtini derol leytapwa yade kompenga le Burkina Faso e singude labi gam wallondirde e renude nokkuje ittanade birde ladde din dun sabi badeni ndomi nokkuje de hedde amin de nokkuje de to ndomaka bolu non kano birdiji ladde kay anda kerol lady e lady ko woni nokkuje den ndome kambe denon birdiji ladde din gan degoji gondi ngadi goddum hedde nokkuje leede bandiraabe den nibbe ko ndomi dum mbaawa yottaade dum tawidu lawol darnaango gol kan woni leede tati den ballondira e jewol ladde de illudubu jinaaji didi e sappo e didi dabare gon hebaama e wiide gandume ko nokkuje ittanaade birdiji ladde tati den hawrataake warte gotel kan woni park meden national AWO yaade Arli mo Burkina Faso e Panjari mo leydi Bene e waɗede gotel. Ɗum woni ko min mbiyata WAP nonni. Waɗi du no woodi bayle ko ɗum wawi waddande leyɗe tati ɗen, kan woni laamorgol ngongaku. Baande raffi ndenagu ma ko nandi e mum no woodi laamugol kan hoƴata laawol domol ladde nde. Nde min daari birdiji ladde ɗi min ngoodi, ñiibi dawaɗi ladde e ko nandi e mum, kuuɗe noon ko wona leyɗe tati ɗen ɗan jeyi ɗum jama'aaje fuuno.
C'est appartient à l'humanité.
Non, on te donne un habarime pour vous dire. Assalamu alaikum, balen te jamwa.